Exclusive DJ Pema.
Eh notre Seigneur.
McDonald's.
Tunakuya leo kukuabudu we Mungu wa mbinguni.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Tunaomba utusikie kilio chetu. Rake aussi. Gabriela. Tu es prince. Ok Seigneur.
Mvuto ya chilamo. Vindu vadulamo. Nipemba danizo. Tilangana pa mtanda wanu Heo pastorai Mavuto ya paka Nayo mazunzo ya paka Please come to my rescue I depend
on Mavuto ya chilamo Vindu vadulamo Nipemba danizo Nipemba danizo Vindu vachilamo Mavuto ya chilamo
Nainua macho yangu kutazama milima Nikule kutatoka usaidizi wangu
E Mungu wangu, e Baba yangu
Yawe
kuya unisaidie Hakuna mwingine anaweza unisaidia Ni wewe tu, hey Baba Nani mosusa kosali sanga Eyo mokonzi abakonzi Kuya kuose kure yangu Kuya unisaidie Baba we, Baba we
Has become so hard.
Hard, no.
Everything is bad, oh bad.
Very bad.
We need your touch, Lord. We need your healing. We need your voice to speak for us. You are God, yeah. My people are dying. Nandala, vintu vavuta. Kumamba, na kukwa talimpa. We need you, Lord.
DJ Pema, McDonald on the bit.
It's a 0.2 production. And we are make them know, say so we are kick the sound. Kick it, miss.
Exclusive from ZambianTunes.com.